This is my hiking spot. I usually come here on Sunday mornings. I come here to spend some time alone and to be outdoors without having to be around too many people. Plus, it's great exercise. Unless, of course, we share with Tlamatlam. These days, many of us have taken to different forms of activities as we feel more compelled to take better care of ourselves, be it physically, mentally, or spiritually. Some people like to go hiking, like me. Some people like to go on runs. Others do yoga. Others explore different kinds of meditation. Others also look into how they can improve their wellness through diet. And this is all in the pursuit of a better level of self-care. Besides the health aspect of hiking, I come here to do something that is a very important part of my spirituality. I come here, ukuzophahla. I practice what is called African spirituality. For those who share similar beliefs as I do, ukuphahla is a crucial ritual in connecting with our spirit guides and the divine. Being outdoors, whether be it in the mountains or next to streams and rivers, deepens that connection because we believe that nature forms an integral part of our spiritual cosmology. The reality, however, is that many of us came into this belief very late into our lives. As a result, we spend a lot of time trying to navigate this space as best as we can, since there seems to be very little information out there. What is great though is that there are many healers who have created online platforms where they share great insights. Others have a very strong social media presence, and they also use that platform to educate in the best ways that they know how to. Many of us have reached a point where we want to take our spiritual beliefs to their next level, as it were. Some people believe that they have a calling and are trying to figure out what that actually translates into. But for most people, they would like to engage with their beliefs beyond it just being an online interest. They want African spirituality to be a practice that is fully integrated into their lives. I have been documenting Sangoma-related ceremonies for the past 6 years. Through my Instagram page at Thokozadlozi, I have been fortunate enough to have access to information regarding many aspects of Ubungom, and have interacted with many healers in the process. But the more I learned about all things related to Ubungom, more and more of my questions have to do with us as a people and our history. Again, many of us are quite challenged by this thing called African spirituality. I myself have struggled with many questions, and what has become clear is that much of the difficulty that I have in understanding African spirituality lies in my poor understanding of my own identity. The reason I say this is because by its very nature, African spirituality was never something that is separate from daily life for Black people historically. It was never something that was done on certain days or on certain occasions. It was a way in which the people perceived the world. So in order to understand my beliefs better, I need to understand my own identity better. So basically, I am questioning my beliefs. I want to peel back all the different layers that my beliefs are made of. And my intentions with this is to set a stronger foundation upon which I can build a solid understanding of who I am, my beliefs, and my identity. whenever the topic of African beliefs comes up, we are always compelled to want to dive headfirst into debates around who has a calling, who doesn't have a calling, why are my ancestors angry, or why am I having this dream about being in water, and what is this snake that I'm seeing in my dreams, and all such things. But in reality, if you are like me, a black South African, then your journey with the divine did not begin when you embraced your ancestors. My journey and yours began in the church. We were raised Christian almost by default. Whether you are Christian today or not, that past did not disappear, and it continues to impact your views on spirituality. I want to know how my Christian upbringing is impacting on my relationship with my African beliefs. And to do this, I need to understand, why is it that I was born Christian? To get this information, I need to speak to the person who introduced me not only to the church, but to God. And this is someone who happens to be the very first person I've ever met, my mother. I grew up in a small township about an hour outside of Joburg. And most of my memories related to God are of spending many mornings going to church with my mother, buying snacks on the way, and being in Sunday school and dreaming about going home and having Sunday lunch. In trying to understand how this history impacted me, I wanted to speak to my mother. I want to understand, what is it in her life and her upbringing that shaped her beliefs about religion and spirituality, and why, how those led her to decide to raise me as a Christian.
Coco.
This interview was conducted in Setswana. If you do not understand the language, you can skip forward to 25 minutes and I'll give you a brief summary of some of the main points.
Okay, I'll start with Jorge. What's the guy? Simply. Where were you born?
Good trip, Dre. Good blessings at Porsche. Maybe good blessings. More than that, I'm going to pop in this guy. Look up. From there, I moved and moved after about, make it about six. Curriculum moved after. School mix moved in school, so I came for primary. Get to learn my Kirigan, Anglican. Who find again an Anglican? Rapola, I look again at Sunday school, then I can again, I can no more. Glass the Kilomo Colonian. Who get to have a copper for Lenaki in Sunday school.
I am a teacher. O no batla go tlogela mama. O no batla go tswa ko England.
Ba ke re kra kgolo ya lwana re tlhompe melao ya batsa. Ya ke na ya lo ke sa itloela. Mara fa nako ke a itloela, ke nna mo yone, Until one day in the nako ya di Easter ya lo. O itse go nna le ntwe mo fela. Ha ke re ke are ba re ba batlang go ngwa di sabatle. Ena ba foste motho. Ke kreile fela le nna tsatsi leo ke ile ke ngwadisa gore nna ke batla go joina merapelo ya bomme.
Kante a se gore motho mo le mongwe o kena motho a mme wa tshwanetse a join.
E tshwanetse re tswa mo wena. Ke tswile mo nna le nna tsatsi leo ne ke sa itse gore ke tla ya. Ke a feleletsa ke kene mo yone merapelo eo ke kena mo yone yalo. kena ka nna mo se committing e re bona re etelang batho ba ba gulang ha re le go bone yalo re tla re ba rapella re ba bulela lentswe mo Bible re ba khotatsa gore modimo teng ba tla bona le go tlhokofaletswe yalo raya ko malapeng a yalo
ka nako ga no sampa no gola ga no le monyane no gona ditumelo tse ding outside of gore o ye kerekeng.
Mm, go tsena tsedi. Ne le nako e kereke Sunday school ka le ba nyane Sunday school le kereke.
Ba teng batho ba ne ba sa kene kereke ka nako tse.
Ha ne ntse ba le teng. Mara ke rona re tloetse mo ga go kenwa kereke. Mm. Re tloetse ya le me ya ya kereke ya ka le ne mmele ne le me wa se go ine ke. Ne le mothers union.
Go go putego ne ba tone ne ba expect le go ba e kerekeng. Like ha o le motho fela tsontso tsa me kereke.
Eh. Mm. Mara mo batho ba bangwe tsena go tswa mowe a ke re gantsi kry gore mo family kry gore batho ba tsamaya kereke ga ba tsamaya le tsamaya mare ntse go ne teng ba ba kry go ba bangwe ga ba tsamaye bana le bona bone o tsamaya o tla nna family fela itumetseng fela yalo yaanong rona re golela kry gore go tsamaiwa kereke le nna nna ntate mogolo wa ka gone ko inikene ne le moreri mokgole le ene kgone mamafe le ene ne le mme wa merapeng yaanong le mme o kryile le ene le gore le ene kgele gore ke ena yone e setsena kereke e ya yone ya anglicane la ba e tloela le ene na mme wa merapelo yala ka tlileng kgole le mme wa merapelo
yaanong ne go le yang a o tshwantse o joine kereke ya methodist mare monga tsone a sa dike papa e nena a sa kene kereke
ne go le thata ke re ga o e tloela
mare like wena le papa ne le sa nke le bua ka yone go wy papa e ne a tsamaya kereke cause gape ga ngata bontatanke ba tsamaya kereke ore ke ntho e leng gale go ntse go le yalo bontate gale ba ntse ba sa ba tlo tsamaya kereke
e dila ke bolelela mme mme ke gare ke tloge ke motlogele a re tsamaya wena ko ens ke a re tsamaya o ye ko methodist wena o le ke nako te a re mo tlogele ene ka nako ya go tla ye kereke. Asimila rakena ni Sunday school a re gole neng leng ge ebe le gore bankopa na gore ke kenye Sunday school yana ka re ntse ke le mo lena ebe ke
gona nong yaka setse go ba le information e ngata ka ditumelo tse dingata batho ba ba rata yanong ba ya ko ditumelong tse dingwe like tse sa tshwaneng yaka ne ke ore go na le batho ba bangwe e ba ma-Muslim ba bangwe e ba eng ba bangwe e ba eng gore ga ditumelo setse di le dingata yana o kgethela ngwana ya ya ka gona le information motho mo lomaka ne tse itswela ka direction ha ya no go re advise ga go the way bona ka thing dipere tsa gore sontse ba kgethele ngwana gore go ngwana sontse ke ene ntho e kena ka mpo ya
no e se ka mo se ke bone ka thing nna ya nka nna e se lo ngwana ke ne ke re e go rapela modimo mo yo ha ke na botlhale as long ana le kwa tsamanti
go etsagalang a motho a sa go ya ka wena motho a sa kene kereke like motho o totally o sa dumele mo modimong go e nna motho o ya ke eng ntho e etsagalang mo wena
a kere ke maybe motho o dula fela sa tlhaloganye right and wrong gore ke eng ka re o dutse fela ka re mo ko kerekeng e ne re fa lesedi gore o itse batho ba nne clear ke nna ke nagana ka kese.
So ene motho o sa dumele mo modimo totally nno ka ke motho o latlhegileng a o shebile ke bone ba ka feleletsang ba etsa dilo tse tshosang
no a ke re ya ba ke re ya gore motho o molemo a ke re o bopile ke ntate and o bopile ka go nna le letswana and motho o itekanetseng mo tlhaloganyang o itse right and wrong akere no eo ya gore bana ba kena a ke na bothata ba ipretela ezon ba ipheketse gore lekile and o sa ikenele ene all together ke motho o sentle o modimo o mofileng tlhaloganyo ga o nna le yone bose motho o mole o tlhaloganyo ya fa e feletseng tate modimo a mofile e feletse 100% o etsa ntho e wrong wa isore and doing ntho e wrong why ene letswalo la gwa ke re lone le teng mo fela modimo o file tlhaloganyo ka re ra bona motho o tlhaloganyo ke e sa felelang gore o tla kry-a ke motho o mogolo fela phakela ga a tsoka tshwantse gore ga ike tshwantse gore a tla dintse yaanong rona ba re na le letlhogono very fortunate gore a tsoga ka baka la yone tlhaloganyo e ntate modimo a go fileng yone
go mo christianity ba re ga o se christiane ga o ye ko legodimo ma-Muslime ba re ga o se le Muslime ga o ye legodimo ka bone le ma-Jewish le bone ba ga o sa dumele the way ba dumela ka teng ha o ile godimo ditsa ma di cancelana ya nong go like ya no le to philisana yang le batho ha le gore le believe gore motho ha sa dumela ntwe ke dumelang o o le ena dumela ha o dumela ntwe ke dumelang o
no nna ke na mathata le bone batho ba ba rentse ke dumela re ka mokgwa ntla ya ga ba bua le gore ha ba itse gore ke ma motho ile a ba bua ke ba bulela gore na ile go kae go kae batho ba tsana ba tsa ha gona motho o bua bana le bopaki ba embone batho ba bua ke batho ba bua mo le fatshe a gona motho ile go a ba bua a re itse motho ba bua and a ke di nyatse ke tumelo tsa bone nna ke di tsumo ya ka go fella fela mo
mara ke re le mo ya Christian ta gona motho ile na bo a bua go
exactly gore ya no rona ya ne ke tsho ba ba bua nyale gore motho ya go kae a
so ena o berekele taba go go batla go ya le godimo o
berekele ene ke le ka thata o itse thata pele go lena ke
gore mo putso
wa ga go ya ka metlha re ha re repenta tona mo go dimo gore ene ne a re taisa mo itse tonte re kopa tsore le mo re fusitseng ding gore ene na na re tsamaise ya ene le matswala rena ntse re bontsha mo itse gore marfai o ipone le gore nako e marfai ane ke bua yana ka bua sentle go nakana nakana kana ke letswalo la gago le tsene ntate modimo a le mogartata gore wena o boe gore marfale a ka tshwana go etsa ntho ena
le tseo ngwana o monnyane fresh nje ke gone a o itse nix ka ditumelo a o itseng eo ba di beya mo pele ga gago ba re jesu ke yo moslimi ke ya majewish ke ya motho tlo itse ya go kgethe eng mo tsone tseo like
mara ke ha o le ngwana monnyane yane batsadi ba ke bone ba tla go bolela a ntse o gola ge ke wena o tla ikgethelang bagolo ba tla go fa moyo ya wena e ba e tlwaetse ga o gole up to wena and-e ka nako a kere o tlo bona le tlhaloganya gore o kgetha e o e tlhaloganya mme o tlo bo e tlhaloganya ka gore nna tse dintsi nna ke tlhaloganyeng ke itlwaeletse e sale ke golela mo yone tse dingwe tse dingata tseno ke itse fela modimo e le ene modimo ga e sale e le modimo re tshepile ene ka dinako tsotso re rapela ene fela go felela mo ga gona medimo ya ne ntse re ya re e rapelela yaka le ko sekolang e ruta di-scripture gore ga gona medimonyana e nngwe tshwantse gore batho ba e rapele modimo ke ene ga gona modimo o mo ga gona medimonyana modimo ke ene fela
okay yaanong ge e be go tla rona mo bathong ba bantsho le badimo yaka o re medimo ga eo gona re le batho ba bantsho re dumela mo modimo yaanong e bereka yang yanong
yaanong batho ba ga ke re sepe mo bathong ba ga ba dumela mone ba dumela mone ke le ntse go dumela mo yone ya ba kane ba dumela mo tsone ya ke re le tsone tse tsa badimo ntse go eteletswa modimo pele ke
mara go ya ka wena ga o ipuela fela nnete ya gago ya gago ya ka mogare badimo ke ntho e leng teng like kaoshi ke batho ba e leng gore ba na le maatla a gore ba ka etsa dilo
badimo le bone batle motlasa modimo
akeakegane mare go ya ka wena ga bana ba ka setse dilo di
modimo ke ena ke ena nang le maatla ke ene fela ga gona motho ga gona motho ke ena go tsotse ba diphiri makunu tsotse ba bokamoso ba rona go ka tsane go tla etsagalang ene ga gona motho mo itseng ka tsone ke ene fela modimo itseng
yaanong ge yaka o re personally ga o believe gore badimo ke batho ba nang le maatla a makalo gore ba ka change-a dilo or ba ka etsa dilo di etsagale mo pelong a bana yaanong batho ba dingaka tsa setho ba re ba fiwa maatla bone ke badimo
yaanong bose eo a ke ka ga re le batho yana nobody is above God yaanong le bone bao a kere ba re ba file ke ntatemodimo a kere a ise ke tsame a ke itse gore go etsagala ya le bone a gona motho feta ga ba fete badimo ba re ba file ke ene modimo one
batho a o shebile o iteng nnete mo nthong ya dingaka like motho ke sangoma ke eng iteng nnete like wa kgona go etsa letswe go buang ga nna ke kgona go etsa nna ke kgona go etsa
ene bose kile bonentse o isetsa mo teng a ke batla go buang ma ga ise nke ke eng mo tsone dilo tseo ga ise ke fete a ke na tsebo ya teng mare ntho e salang fela a gona motho o fetang tate modimo badimo le gae ba teng mare ka re ke badimo le bone ke batho ba dukileng ke ntate modimo ke batho ba ne ba phela be ba tlhokofala ke bone batho ba oma ba bupile ba bupile ke a gona motho fetang the thing
mara o ka wena o ka se ikele ke motho wa nga ka wena
gona gona ne re bana ne mathata ke ke le ntse
wa e gona no pele no ka ya mara
e e gona
I can't get a little bit of a
mathata a rona o etsang ene go tloga mo di a rapelelwa dilotseng re bua le maleng tate modimo o bolelela ena gore rola tsotlhe o bolele tso tsotlhe tse go kgathatsa o di rolele mo ene ene ntate modimo fela
ke lemogile gore mo makešeneng especially mo dithakeng tsa lona batho ba kgale a e tla mo dilong tsa kereke le dumela mo modimong than mo Jesu. Tumelelo na gangata le bua ke na le go tla le bo le credit chomi tsa gago like a go bua le dula le bua gangata thata ka modimo than Jesu.
Jesu a ke ke mona ntate modimo o tla motla sa ntate modimo modimo ke ene pele 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 ke ene ha re bitsa la ntate le la mora le la moyo wa hala ni la ntate mora ntate mora moyo wa hala ni ntate ke ene tlampi le yone ntse mo ba bene ha ba modimo ke la tla go na lona botle ba imetswe ke modimo a tlang botlhe di tlo rola re rolele mo ene o mmolelele tsotlhe tse go kgathatsang o di rolele mo ene ene fela ke ene a tla go imololang e seng motho e seng bone batho ba eng ke ene modimo fela a reng rola mathata a otlhe le a tlise monna
so go ya ka wena Jesu a na maatla ao
o na le ona kere ke mora modimo ene wa fiwa ke ene ntate modimo mana kwa tshwe ke
ene ha o shebi lo tobo ha o shebi lo tobo
man yes bo sa ke rona tla tlhokofala ba tsoga ya bile go ntata tsa ke rena mntse ba le mmoko go ba shebile tso rona mo le fatseng ga dilo tsotlhe mntse ana le neng ding ya
a ye go te Jesu go bo wa gape tsa sile
bo se ke ba ke sa ke botsa
a ke ba ya go tewa tota o tle ba ke Jesu to boa go bo felong e tla ba re bolella gore wena one side rona one side
so go tla bona fela ka nna mar nan tshe ke nan yone fela the last advice ke nan le wena ya ka ntse ke ra dikere a re le go tla rona ba rena motho mo re fileng ditlhaloganyo ha re file tlhaloganyo ya motho mo le mo tlhaloganyo ya feletseng o itse right and wrong.
This talk with my mother was quite significant for me because up until that day, we had never really spoken openly and frankly about spirituality. This is mostly because the topic of religion or beliefs had actually put a strain on our relationship. I left Christianity about 12 years ago and we've never really seen eye to eye on the matter ever since. And the deeper I got into African spirituality, the worse things got between us. Funny enough, when I called her to tell her that I wanted to do this interview, she was quite apprehensive and I had to assure her that I was not picking a fight and I only wanted to hear her talking about her upbringing. Many of the things that she spoke about were actually things that I already knew, but I also now was listening to how she was saying certain things and how she wasn't saying certain things. After mentioning that she was born on a farm, she then quickly spoke about church. She spoke about her mother being Umama Mthandazo in the Anglican church, and now she didn't know that my mother was a Sunday school teacher. There's a way in which she spoke about becoming Umama Mthandazo herself in her mother's church that sounded like it was a truly divine moment. She remembers the day it happened and how she felt that it was an Easter even. This is besides the fact that this happened in the 70s. In fact, that moment seems to be more magical than the day she got married to my father. As soon as she mentioned getting married to my father, she then moved on to talking about how she joined my father's church, which was the Methodist church. The practice of a woman leaving her church, the one that she grew up in, and join her husband's church is something that I've sort of known most of my life. I asked her why this was the case, and she simply said, that's just how it has been done, and we have to listen to our elders. It's something that has always seemed equally a cultural norm and a religious one. And it's something that I noted because I was curious as to how religion and culture were essentially fused together to decide a very pivotal aspect of a woman's life. What made this situation even more complex for me was the fact that she joined my father's church, yet my father barely attended church services, which is the case for many black fathers of his generation too. I also asked her if there were any other beliefs outside of Christianity that she knew of during her youth. And when she said no, I wasn't entirely surprised, but I was hoping that she would say that there was something else. You should see how she swelled up with pride when she told me that she's officially been Umama Mthandazo in the Methodist Church for 30 years this year. For as long as I could remember, my mother has always taken great pride in her role as a member of Women's Manyano. She has always spoken about how therapeutic church was, especially for her as a woman, a black woman at that. Then we got to speak about African spirituality. And I have to mention that this was the very first time my mother outright said that she does not believe in ancestors. Being the polite and respectful church woman that she is, she says she acknowledges ancestors only in as far as they are the ones through whom we came to be. It's almost a divine form of respecting your elders, but that's pretty much it. She does not believe that ancestors have any current, present agency or any manifestation in any form. She also said that she would never consult with a healer, her reasoning being that she doesn't want to confuse herself. Again, it wasn't surprising to hear, but it was hard to take nonetheless, especially when she knows what my standpoint is on the matter. We spoke further about the understanding of Christianity and her place in it. For one thing, my mother and her church friends rarely speak about Jesus, only God. I asked her why that was, and her answer was basically that Jesus is a child. As much as he has power given to him by God, he is still ranked lower in the Holy Trinity than God the Father. At this point, I picked up that this was some kind of cultural interpretation or understanding of the Holy Trinity. One that puts the Father as the head of the divine house. When I asked if she believed that Jesus was coming back, which is the very theological backbone of Christianity, she said that she didn't know. But she answered in a way that implied that she wasn't too bothered by the second coming, whether it happened or not. This was the same tone that she used when she answered whether or not she was going to heaven. As much as she was working hard towards it, the alternative, which is hell, isn't something that she's too worried about. It dawned on me that, come to think of it, our mothers aren't really scared of hell. There's something else that they are scared of, but I can't really put my finger on it. The more I listened to her, the more I came to understand that my mother's worldview is solidly centered on her identity as one, a mother, and more importantly, as Umama Mthandazo. It is the filter through which she processes her life and its purpose. I realized that this identity had raised me and shaped my understanding of spirituality and the divine. And if I look broadly, Abu Mama Abu Mthandazo became the moral conscience of black society, and in many ways, they are the ones that shaped the very foundation of our spirituality, Christian or not. I want to understand this, I want to dig deeper into this. I want to take a trip back into our history and figure out how this came to be. And that will be our next episode. My name is Vusum Zinlande, and I want to thank you for joining me on this episode. I wish you courage, and I wish you all the very best on your journey. Gamako.